Amawubo 81 verse 1. Halalisani uNkulunkulu amandla ethu. Nimemeze ngokujabula uNkulunkulu kaJakobe. Verse 2. Hlabani ubo, nithathe isigubhu nehabhe elihle nogubhu. Verse 3. Bethani icilonge kwethwaseni kwenyanga nasekuhlanganeni kwenyanga ngosuku lomkhosi wethu. Verse 4. Ngoba kuyisimiso kwa-Israyeli nomthetho kaNkulunkulu kaJakobe. Verse 5. Kungubufakazi obumisayo kwaJosefa mhla ephuma ezweni laseGibhithe. Ngizwa ulimi ebengingalwazi luthi. Verse 6.
Ngasusa ihlombe lakhe emthwalweni, izandla zakhe zakhululeka eqomeni lokuthwala.
Verse 7. Wakhuleka usosizini, ngakukhulula, ngakuphendula ngisekusithekeni kokuduma. Ngakuvivinya ngasemanzini aseMeriba, Sela. Verse 8. Zwanini bantu bami, ngizakufakaza kini ukuthi, oh Israyeli, sengathi ungangilalela. Verse 9. Mangabikho kuwo uNkulunkulu omunye, ungakhuleki uNkulunkulu wabezizwe. Verse 10. Mina nguJehova uNkulunkulu wakho, owakukhuphula ezweni laseGibhithe. Khamisa umlomo wakho, ngiwugcwalise. Verse 11. Kepha abantu bami abalalelanga izwi lami, u-Israyeli akanginakanga. Verse 12. Ngase ngibayeka enkanini yenhliziyo yabo ukuba bahambe ngokuthanda kwabo. Verse 13. Sengathi abantu bami bangangizwa, u-Israyeli ahambe ezindleleni zami. Verse 14. Bengiyakuthobisa masinyane ezitha zabo, ngiselulele isandla sami kwabamelene nabo. Verse 15.
Abazondi bakaJehova bebeyakuzithobela kuye, kepha isikhathi sabantu bami besiyakuba khona kuze kube phakade.
Verse 16. Ubeyakubapha ukolweni omuhle, yebo, bengiyakubasuthisa ngezinyosi zasesiweni.